beating.
Kusoma na soma kizungu na sema ila kazi hakuna. Kupenda na penda, kupondwa na pondwa na pata vidonda. Kizungu zungu, kizungu zingue. Kizungu zungu, kizungu zungue. Kama kula na kula ila nyama zitoki mabega kichi. Salamu natoa lakini mnanuna kipita majungu. Kizungu zungu, sema kizungu zingue. Kizungu zungu, kizungu zingue. Kununa nataka, kucheka nataka, walimwe mbubisa. Kunyoa nataka, mamangu anataka, nitiki selasta. Kizungu zungu, kizungu zingue. Sema kizungu zungu, kizungu zingue.
Changanya, 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 sasa kipi nipote. Kama upendo bado minapendo sana, kama vipi mneche. Kama wivu shina ina reina umasana, mini yachwe na bebe. Napenda sana, kunona napata wa shida fulani mcheke. Kama kuko mwana siwezi kumara, mwana yenu mini date. Yate ani yache, inye wiki duko manikate. Chakiko makitamu sana, mtoto aruwama. Situ metoka mbali sana, stakira wama. Zenu kilele sipindi kire. Kuna mchizo
dushe. Mara nataka ni oe. Mara nataka ni ache. Mara nataka ni pendeze. Mara nataka ni chakuja. Sipendi utundu, mara wanjano mwekundu. Sipendi manundu, mpambe kapewa alungu. Nawe zimata, zimata. Na babasa ni kadata. We washata, washata. Mara nini naogopa. Kizungu zungu, kuma. Kizungu zingue, kuma. Kizungu zungu, kuma. Kizungu zingue.
Changanya, 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 sasa kipi nipote. Kama kupendo bado minapende sana, kama fiti mneche. Kama wivu shina ina reina umasana, mini yachwe na bebe. Napenda sana, kunona napata mashida fulani mcheke. Kama kuko mwana siwezi kumara, nia yenu mini date. Yate ani yache, inye wiki duka manikate. Chekiko makitamu sana, mtoto aruwama. Situ metoka mbali sana, stakira wama. Zenu kilele sipindi kire. Kona mucheze de sheshe.
Makelele, nataka sikia makelele. Eya, eya, makelele, nataka sikia makelele. Uwa, uwe, viunoka, nataka kuona viunoka. Vikachike, viunoka, nataka kuona viunoka. Vikachike, ibobichwa, nataka kuona ibobichwa. Vitikise, ibobichwa, nataka kuona ibobichwa. Vitikise. Tikisa, 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 tikisa vichwa, tikisa, 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 tikisa vichwa, tikisa, 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 tikisa vichwa, tikisa.
We mbona utaki kutikisa man, embu tikisa tuone.
Kizungu zungu, kuma, kizungu zingue, kuma, kizungu zungu, kuma, kizungu zingue, kuma.
Shadow Millionaire from Republic of Millionaires.
Mbele basi twende kwa mbele, kwa nyuma nyuma basi twende kwa nyuma, kwa katikati basi twende
katika katika. Oh yeah, keep up for real top of the hop up, choose a bumper, turns out the world, get a miller. Nigga on a shot millionaire, C9, pop it in, I'll see you.